In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English because they cannot say "Ongotwane." Iqirha lendlela nguqongqotwane Iqirha lendlela kuthwa nguqongqotwane Iqirha lendlela hayo nguqongqotwane Iqirha lendlela kuthwa
Time.